Upokofa, te tauira a Aperehama. He aha rā ki tā tātou, te mea i riro i a Aperehama, i tō tātou tupuna i runga i te kikokiko. Mehe mea hoki nā ngā mahi i tika ai a Aperehama, he mea tāna e whakamanamana a ia, o tira a kāhore ki te atua. E pēhe ana o tī tā te karaipitere, i whakapono a Aperehama ki te atua, a whakairi ana hei tika mōna. Nā, he tangata e mahi ana, e kore e ki ia te utu mōna he mea aruhanoa, engari he mea mō tāna. O tī rā ko te tangata kāhore e mahi, engari e whakapono ana ki te kai whakatikatika i te tangata karakia kore, ka whakairi ato ona whakapono hei tika mōna. Pērā hoki me tā rāwiri kōrero i te manaaki ki te tangata, ka whakairia nei e te atua he tika ki āia mo tukē i ngā mahi. I ki āia, ka hari te hunga kua uti a rātou mahi tutu te muru, o rātou hara te hīpoki. Ka hari te tangata e kore nei e whakairia e te ariki he hara ki āia. E kōrero ti āna rānei tēnei haringa mō te kotinga kore anō rānei. E meana hoki tātou, i whakairia tōna whakopono hei tika mō Aperehama. He pēhea rā te whakairinga, i āia i te kotinga kore rānei. He teka i āia i te kotinga, engari i te kotinga kore. Ā, riro ana i āia te kotinga hei tohu, hei hiri mō te tika o tōna whakopono, i āia i te kotinga kore. Kia waiho āia hei matua ki te hunga katoa e whakapono ana. Ahakoa kā hori rātou i kotia, kia whakairia ai te tika kia rātou. Hei matua nō mō te kotinga ki te hunga e hari i te mea nō te kotinga anake, engari e takahi ana hoki i ringa i ngā tapuai o taua whakopono o tō tātou matua o Aperehama, i āia kā hori anō i kotia. Mā te whakopono e tukuna mai ai te ki taurangi a te atua. E hara i te mea i nā runga mai te ture, te kupu ki a Aperehama rātou ko ōna uri mō te ao, ka riru i āia. Engari, i nā runga mai te tika o te whakapono. Mehe mea hoki ka riru i te hunga ture, kua tikanga kore te whakapono, kua taka te kupu whakaari. Ko tā te ture hoki e mahi ai he riri. Engari ki te kāhore he ture, kāhore hoki he hara. Ko ia i nā roto tia ai i te whakapono, kia waiho ai mā te aroha noa, kia uai te kupu whakaari ki te whānau katoa. E hari i te mea ki tō te ture anake, engari ki tō te whakapono anō o Aperehama, ko ia nei hoki te matua o tātou katoa. Ko te mea hoki ia i tuhituhia, kua waiho koe e ahau hei matua ki ngā iwi maha. He matua i te aroaro o tāna i whakapono ai, arā o te atua, e whakaora nei i ngā tūpāpaku, e karanga nei i ngā mea kua kāhore me te mea kei konei nei anō. Aha kua kāhore he raua, ūtonu tōna mā nakonako ki āia, kia meinga āia hei matua mō ngā iwi maha, pērā me te mea i kōrerotia. Ka pēnei tāu whānau. Ki hai anō i ngoi kore tōna whakapono, i mahara i hoia ki tōna tinana. He pēnei me te mea kua tū pāpakutia, wāhi e tihoki kua kotahi rau ōna tau. Ki te tū pāpakutanga hoki o te kōpū o hera. Ai, i titiro ia ki te kupu whakaari a te atua, ki hai ia i rua rua i runga i te whakapono kore, engari ka kaha tonu tōna whakapono me te whakakororia ki te atua. Ūtonu hoki tōna whakaaro e tāia e ia te mea tāna i kōrero ai. Ko ia hoki, i whakairia ai ki āia hei tika. O tī rā, e hari te mea he whakaaro ki āia anake i tuhituhia ai taua whakairinga ki āia. Engari he whakaaro ki a tātou anō hoki. Ka whakairia ki a tātou e whakapono nei ki te kai whakaara ia ihu i tō tātou ariki, i te hunga mate. I tukua nei mō tātou he, i whakārehia mō tātou kia whakatikāia.